studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe heli be jamwale modo eden goni beete alkamisaare sappo e tati lewru utti hitaande 2020 yamde jena jabbure ka silma sappo e tati ousmane nyaade bulde kabaruji to ganni kantete boggi jande to nelaado cdao goodluck jonathan yeyi kenyanto selfie junior mbuye haydara be worbe di don kaltidi hono tit allah mali o hebenirte jogola le o wattu got M5RFP ha yoppay habo be mbi e be gondi e lanidaade fiide dabareji goddi do e seeda faabe majoto be jukkina wasude rewde sariyaaji leydi meden di du wonno ko horbe fedde de kolliti wiide kenyan beta ko min kala hala safariji balebe doktor en hakkune wallondirgol e faratiji nyawbe hewbe ana nawtoro di safariji di wattu gonde joni o yo di woni sembe kabaruji beta ko bismillah modon heedaade studio tamani kala do gondo de leydi meden di fu mangal mum nelaado cdao goodluck jonathan yeyi ñoro kenyan serfijo mbuye haydara bisimimo e nanallaji keɓaɗi ɓe kaltidi dow tiɗallaji gonɗi ley leydi meɗen ndi serfijo ñoro kanko kawtude e hakkillo mamoudou diko holliti kaltidal watte wawi wadde fa tiɗalla leydi meɗen ndi heɓeɗe jogola caggal ɗon kenyan maggal paɗe dibbiri majotoɓe M5RFP gasngaji lacrymogène caggal majere gande talataɗe ƴaɓɓenede ɓe ɓe ciinino ɓe ƴimmata ko place de l'indépendance ɗon sini ibeka yoppay golle Genes M5RFP wi fiyan dabareji goɗɗi non dabareji kesi no hooreji leydi meɗen ndi yoppirta golle keɗe ko Amadou Dunga Mayga won e sukaɓe Genes M5RFP kalifa gootel lanndure makko du faccitango Ali Cissé
caggal jiidal ngal ngal hakkunde amen mi ɓami anniya ƴewre so won yimɓe hakkunde amen mbawɓe jokkinde immadaraji ɗiɓe gondiɗi heddo nokku noddirteɗo place de l'indépendance hande ɗo min goni ɗo golle o heeɓi laawol saabi yimɓele gaɓɓe majere nde heddike nokku o fa janɗe jetti beete hande police en wari kasen faɗɗuɗeɓe gas do yimɓe ɓe gaɗa e fey hunde so wona hollitidde mettem miɗe narda gouvernement IBK o sawro miɗen gondi e golleji murtere nde fa hande mi nardi sukaɓeɓe leydi mali fati udda laawi ɗi kasen fati ɓe cuma pinegaji ɗo goudron ngaji ɗi ko heddanimin wadde kasen fuu mi gaɗan nde deƴƴere miɗen gondi wadde jiiɗe fam mi ƴeewa hono mi mbawi heddorade a bada nokku noddirteɗo place de l'indépendance won golleji goɗɗi gatteɗi e ñalaɗe garoɗe
majotoɓe kayi hanoɓe jugede go o lewru septembre waruru ndu joppitama kenyan ɓe sukaɓe nangganoma yontere ƴaɓɓina nde ley majereji mouvement M5RFP caggal majere gande talatare ƴaɓɓina nde sukaɓe yogaɓe ciinino ƴimmata ko place de l'indépendance ɗo faɗo hoorejo leydi meɗen nde ƴimmi dow salli o wi honjotoɓe yogaɓe ɗi sarɗiji eɓe kanno tabaɗiɗe illa arandere e wi mabɓe ɗon kamɓe honjotoɓe wattu ndungu gon en joni neno heddare ɗon nokku wattu tuɓoyo ana tiiɗi keɗe ko Mamadou Diawara o andi ɗo neɗɗa ko wi do wi amsetu gogotul dandure makko ɗo faji tango Ali Cissé
yo ɗum sartiji joguiɗi nafa ɗi fedde M5RFP hanno ɓamude ila fuɗɗore ni ɗum waɗan fa ɗum ɓilla gouvernement o so ni ɓe jokkini ɗum fa ɓooyi fay yimɓe les région ngaji ɗi ana wawi warde faabaɗe ɓe fa ɓe keɓa sago maɓɓe kana ɓe gaɗa immadaraji ɓe jokkinde ɓillude laamu o saabi yimɓe ana jaɓa yaltude wattu goto ka so ɗum wiyama ɗum juuta sanne ana tiɗani ɓe ko saabi ɗum saabi ko heewi hakkunde ɓiɓɓe leydi mali fuu nde ñaloma heɓata gurem tiɗɗala ɗiɗo baare o ɓeyo ndunguno ka wona ɗum tan watta fa wiyeɓe ndunki koɓe tawtata
ɗi kabaruji fuu sakiraɓe ando ɗo mbawi heɓude ɗi stati whatsapp numéro 76 78 58 51 oɗo mbawi du noddude dow numéro via mo fa kettinoɗon ɗi 37 321. Ñaw tension ana heewi wattu joni o ley leydi mali ndi yoga ronamo e sara muɗum ka homo fuu ana neɗɗo fuu omo wawi nangude ɗum ley gurdam muɗum leɗɗe ɓaleɓe ana mbawi sawrudemo fayse nawala muɗum timmata feyi fayse santata fa timma e wi sawriroɓe leɗɗe ɓaleɓe keɗe ko professeur Rorkia Sana Go wi o cawrirowo leɗɗe ɓaleɓe do faccitago Ali Cissé.
Nous avons mis au point
won safare alebe min jogi noddirteɗo hypotisane mbawɗo sawrirede yimɓeɓe tension woni mum min jiɗa yimɓe ɓamana hoore mum'en safare leɗɗe ɓaleɓeɓe ana moƴƴi eɗi jogi nafa ga andanɗo tan hani gollirde ɗi so a sawririke leɗɗe tubakoɓe nde wattu goto o aɗa ɓama leɗɗe ɓaleɓeɓe ɗum ana wawi latade sababu jippinde tension ma ɗum ana wawi ittude yonki neɗɗo ndeɗo safare ana haɗa tension neɗɗo gam min mbiya safarde ana santina tension mide jogi chafaaje bawde hagde cancion nabude miden gondi gollude do ledde balebe godde bawni futtinde tiddalaji dili de tension
de l'hypertension
ledde balebe e ledde docteur en hedo hawtindiru dum himbe hewbe ana cawrudo di safareji didi fu wattu gonde joni o be mbi ko be ngadirta dun sabe ledde balebe de ana jafi hebude ana cawrudo nyawuji ka docteur en quality wida himbe ngatala ko e mu en hakkilo e nawtarade di safareji faiselati e di mbawi sawrudo nyawuji fa bedure den famu kedden ko Umar Sangar hebini en do facitango Muhammad Samaseku Ali Cisse
ko buri hewde himbe lena nawtoro be ledde cagal ko be mbasi nokku goddo don ko holliti be do nyawbe be ka non yimbe le yogabe kay holaki fe de do ledde balebe de wobbe dun na jabani di no fewi
je wa abba amusallano won bido kam naba moto gorko modo goto wasulu ko mi jotti to ko sawri safaje balebe na famu ana momni san min ka safaje balebe buranika sabi kutteje mako ana fanti so gonga o do e jude nyawbe woni won yimbe yogabe nyawbe en gala bawde sawraade hande yaade le cuudi to kotoje ana jogi sadda to wana ko yafani bibbe leedi malifu
so do ran be kay be jabani jati naturgul ledde didde ka be ndada jamare nde yo rento e sawrude ko e mabbe kedana docteur Ibrahim Sidiki Drame
kollidal ana hakkune ame mine chawrobe balebe kan e chawrobe safaje tubakobe le leedi malini miden jogi dunke en andanbe safaje balebe hono wurokia sanugo professeur Diallo gondube hawrintinde ande mabbe miden baawi wide won safaje kebeteede no yaafiri e juude chawrobe balebe ko hebataake e juude yimbe chawrobe safaje tubakobe misal le nyaw sidao fayotto nyaw waji yogaji hononi kansere safaje mu wala e juude yimbe chawrirobe safaje tubakobe so wana dum yimbel chawrirobe safaje balebe won safareji di fuddi hebande di
ewi itobe ledde balebe yogabe ledde balebe de na jogi na fasane wonande nyawuji yogaji min kuntani hore nyawbe hewbe be docteur en nambasi sawrude le loptaluji di dum ko holliti docteur Ousmane Diarra
mina yimbe chawrirobe chafaje balebe midele fedde nodirtene federation malienne de thérapeutes herboristes ana hewi hakkune ame bindibe le fedde nodirtene INRS institut national de recherche en santé publique ania owoni wallude fedde mbietene apsako association des praticiens de santé communautaire dans les activités communautaires de la santé le egolleji mu'e
mitina wide ardebe kabaru chelalbe le tati dabreji mabbe di kunjani hore le di do dubu taktidi di gullidal hakunde ledde balebe e ledde tubakube be bangal UNRSP dum woni institut national de recherche en santé publique
kabaru nyaw coronavirus kanan ko be docteur en collectivité talatar kenya sappo didi lewru otndo himbe joyen wobbe woni be nyaw onangi nayo chantanama wala ka fu keddido be onangi yo ujinaji didi don e temere joyen e chapande en jetton e didi don ille kona le leedi meden ni warde joni santanabe yo ujinere temere jeno e chapande en jetton be accay yo temedere e noga e joyen kerde na joni kabaruji acti covid
Sijo tamani Bismillah imona e hejo men acti covid ko bete hande ana do kabaru suka be garibabe be bendi le beddaji kewdi bamako do men taykiti wiide hewbe mabbe andana kabaru nyaw covid 19 na dunna be gala bawde renude ko e mabbe e nyawo tawene fedde parlement des enfants holiti wiide o famini be do majjon yo dum Ousmane Nyali Bouli Martin Tamen kabaru
e suka be garibabe ndarotobe ko buri hewde fu nokoje feetir kolongaaji hewbe mabbe andana jaati yalla nyaw covid 19 o won yogabe du kulti wiide an andani ka wala fuko mbaay wadde fandento e nyaw o honno be mbirini
wi je ko andi nyaw o anatu gami wala bawde rentade mako min ka wala ko andan min do nyaw o de hanu kujirnde hinere en masque yalla mi de heba rentade
tawene hore je fedde sukabe mali bureau national du parlement kulti wiide ima daraaji kewdi ana gonde wadede fa sukabe garibabe e saraabe mu ben kulite kede ke nu serif haydrawi
min dokki sukabe tew maro ndia kae kaaki lotirte juude ndia e sabuni min jibbe andinde sarabe beedo sukabe wada ko wife yalla sukabe ana heddo cuudi teddinde tabereji bawdi sakkaade nyaw o
be sukabe ana dokke ngureji kaaki lotirde juude an kulite du le region ngaji gondi le leedi mendi do wonno ko horeje bureau national du parlement des enfants be di wiide
fedde ko mani do kabaru figol ballon le leedi mali politi altinere jabbido no o feccirta wogande kalisi joinado kambar nyaw covid 19 e wi fema futta fedde fiobe ballon ligue arando ana hani hokkede milioji jetti buɗi sefa gombe le region ngaji dokete milioji joy buɗi sefa milioji jeddi hokete fedde alvitre en ko wonani fedde dogotorobe kanyi jinganobe fiobe balon fedde de fur heba milioji nay milioji joy hokete fedde martinobe kabaru birkicelde ko wonani stadnaji be dokete milioji sapo bangal kabaru coronavirus le kedde adunarundu horejo lady riso holiti wide talaltare jabbido lady mako hebbi pikiri kambar nyawo ka fedde oms kay anandarda e lady riso betinno be tabbo dabareji mo ingol pikiri kambar nyawo yalla be kedda holare wide ko be mo ini yo lobbo non keden joni lamdi keddotobe men jokka hen jababu yakuba toluba o kejjado nuku sawru golla dido balla nyaw covid 19 hopital ponjito
Allo docteur
Kodun sabi adadu yimbe nyawbe covid 19 o peedaki tiagal majere ngaji ngati
même si on a
faysita kitaki yede nyaw o lañi sanne ana wawi tay o rabi ana heewi sabi iyam himbe jewaga le himbe teme doron fu chapande jetton ana wawi tawe nyaw o won e mubbe ka andana sabi iyam mubbe jewa
d'autres personnes
yo doti mata hejo men acti covid hande Allah hollen jango fardende pati jegiton tabude sariyaji tennanna kambar nyaw coronavirus tan wawi renude on e nyaw o
si jota mani
toɓoji ana gondi e jokkininde wadde bonandaji le saha leydi meɗen ndi caggal menaka gawdu iwande yoli gendi ndi jamma altiner faweta talatare nde neɗɗo goto hedde ken kolita wiyede kaake du mboni sanne anni ko keƴaɗo amin gonɗo toon noddirteɗo Hadizatu Mohamed mayga heɓini dow faccitago Mouhamadou Samba Seku Ali Cissé
deɗe lollirɗe 4ème 7ème e 8ème quartier e kaña dun château fouf jiidi e bonandaji jamɗi guroli mo duuɓi nayyi heddike hen cuuɗi kewɗi ɗum mimi leydi caggal kaɗo kasara bangal ko heba limtede hen kambe yimbe mari be holti bide itlaki tafun hinade golle o keddana daka bokar kanko ni mer gaw
mes equipes
golle dibe ana wondi yiltade le gallure gawol itlaki wadde golleji mabbe ngabe bawi yiltade nokkole fa hewle gallure gawol fabe anda hono golleji do wurti dun na famu ana mawni san gallure gawol ana mu ina fa gasi ngal ngala fu se ngai to jame di porte fu se wo tusko mu ina di wawa sakade di
yimbe la metta masanne le do dede de bonandaji jam ngadi mudun jibril mayga e kany abdul fatay toure be ciudi mun en chami jantono enti allahji de binji
hier so hanke mi dana ki fay sabe jianda nati faale ciudi to mi dalto ngal jamma ko o fami ngal tan jam ana heba dubi jo ko bayri hono goto so gonga o fay goto wala dani do ngendi won yimbe yoga e gube galleji mu ila jamma ken
bonandaji jam na kewi sanne e lengalure gaw fonseji mudi asete e lengalure de yalla jam kam mujidi na feba no regoro dum ko hebani studio tamani gilla gawo Hadizatu Mayga
studio tamani yo faba lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakira be nyandaro en kabaruji pintu le region gaji meden di putira la mugawo buram sukabe mudon keddaki jagal le yambingol nyalom adna kejana do jenesi be ngadi ton golleji hono fisude luma e nokkuje mawde e gendindi jagal dun be dokki kake gollirde sukabe be projet refondation projet refondation de la jeunesse jangine e wi horejo conseil communal gendindi non madarade mabbe yo badde yalla gendindi ana yirwa luman ko be gundam himbe jombe en kaborde kerte ke dum be en talatar jabene de dum wadi hakkunde dire e gundam e wi himbe ton no wadi be o golle bori e juude mabbe faalabe wala fu ko njoppidi e mabbe ka be kolitide wala barmudun wala du fu mo yonki mudun heddi hen hono dum goddun wadi le lamu segudu himbe mobilaji luma karngaji kany e mobilaji himbe ni tan ko le tam wiede himbe jom en kabode carte ke do didu le nokku e bangi ngendi noddirtene sir bugu do e segu anware kilometri en nogay masibo o wadi talatar jabbine de wattu 22h30 e wisedi be wadi be dun bandiji ngarbe di bonande kanyandu teti ko tawi e juude mabbe fu wala fu ko joppidi be jawdi mabbe fu jaadi do du ko le tam wiede o yonki heddaaki hen wala du fu barmudo micintinde wiede masi bangado talatar jabbene de dum wonno no hertugol laabi tati ko wada do gol lawol le ndu lewru wotru sakirabe do kadude kabaruji ka kedde heraade yewtere meden de ana wodi wassalam